ndi omusomesa omutendeke nze nabudde okutendeka abasirika natandikira wamisinga byekalangala nanyondo bambi navaayo nampanirira nendabayiga aida temankutogera mwandaga ekkuba eddungi lyendimu lino mozati weebalutukolera studio notukubira ennyimba ezituwomera obwakabaka bwa buganda bwanjunye nabo ebunkasukira omukono gye mbayimbire nakakasiza nendayira era neneeyama bwe nnina ddala ekitone nze okukyoleka ekyokuyimbira eggwanga kye nagabana omutonzi wange ye kyeyangemulira nsaana kwebaza ddunda tekisangika okuddira ddala ekitone nakuwa kiti ze bangi bentunuulidde ate nga bawera katetenkanya ennyimba ne musasira waliwo okuyimbira eggwanga ntolisanyuse nga betuyimbira abatuvaako eno babula abaana baffe bannange tubatendeke bonna bayiga olulimi olwawaka luno tusaba ekigira ennyo omulamwa gwenzise nago omwana wamuwadde kiddala okumukuza musingi gw'amaka muganda ne wewaka bwe musibuka eggwanga lye tusuubira amagezi ag'okuvumula eggwanga lyaffe bannange lituli mu lino ewaffe tuli b'amaanyi abatanyomebwa n'abatuzaala basiga kye balikungula omwana by'omutegekedde bingi weebale tukusaba ofuna akadde naye omutegeke owange kamuwe fiiza anyikirasome nga bwe mutendeka olulimi olwawaka luno ebyobuwangwa n'ennono ye ebyagoberera era n'amakulu g'amaanyi agamutumibwa togeza kwambala nkunamyo kyenkukuudira ekindi mwana wange era obeere mwesigwa obubbikosa n'obulabbayo obukenze tubeere bwesigwa mbigulwa n'ebitundibwa obwetowaze mu mutima ne mu bikolwa kwe balabire eyakula n'eyakusibwa tusaba ekigira ennyo omulamwa gwenzise nago omwana wamuwadde kiddala okumukuza musingi gw'amaka muganda ne wewaka bwe musibuka eggwanga lye tusuubira singi gw'amaka ewaka bubeera bwesigwa n'okwesonyiwa munnanga ebikugambibwa wabeerawo ddala omukulu atwala ewaka ge gayitibwa amakeera g'abagunjufu obutabanguko mu makansaba mu bwewale bwe bukoppebwa abaana ne bagoberera taata okulwana ne maama abaana balaba kifaananyi kikyolaga mu baana ba wano bwe maama oyambala enkunamyo naawerengera eyo nsigo mbijosize mu baana b'abato weddagala n'ekikolo ku mwana w'omuto eyakazaalibwa nkusabe obe mukakkamo bwe byalibwa ebiri abaganda baali bwe bati kakati kakabaala era tebakazanyisa omwana waagwa ku nsa ati kintu kyakola ke katikkula emigugu gy'ayise nagyo akasaana kakati akasikiika omunyokeza olamiriza bw'osaba okusaanira wano kale ne gyali baagenza abamukakkamu eggwanga lyonna naayagalwa ebitagambika kiweewala nadi ŋŋenzi ow'ebukibira ne lwe ndikomawo olunaku ndi lubalaga wangala nannyini si era kye nkusuubiza ffe tuli wamu kabaka sirikukuta tusaba ekigira ennyo omulamwa gwenzise nago omwana wamuwadde kiddala okumukuza musingi gw'amaka muganda ne wewaka bwe musibuka eggwanga lye tusuubira